Ina madoda sazesithathwa la kanzima amantombazana seyaqoma ngenaluta ngenxa yendlala uhulumeni baningi imisebenzi Ina madoda sazesithathwa la kanzima amantombazana seyaqoma ngasana ngenxa yendlala
Don't know what's wrong with me.